the mazal, I'm a chinaman crazy chinamendo. Gonna do mazal, gonna matter my boat. Why would it say, why would I do so? Why pull out you, and the snow? Yeah, I'm about to mazal, you go. Why would it say, what's a chinamendo? Yeah, I'm about to mazal, you go. Vamos por esto, si es otro tiramento.
Mathonsi ngoba nakuphela abazithanda aliboni bengithithola uthando abantu ithola ingozi wayenqosha uthando ubhizi kunika iy'bozi intombazane yangohera kuze kuvuka ihloni salekuqa phansi uthi ishwele nkosi ucela ucole kithi ngoba banengozi ungangikhohlwa nami ngiphuma kuyingozi nongenayo inkukhu yayidla inyama gegela geke intombi zagegela mama ukuvule ngisutha ngithi vula amatha ngithi vula inhliziyo yemama besiyangithanda uzolimazeka ngizokufaka isilingi ma ungiphula inhliziyo izothola isicimbi intombazane wayengohera wayesezinkinga ngathi sikila mkhuba buka nami yankila amajida athi kimi power. Kodwa mna girl, ngiyakhala iqinisa umtsholo ukuthi yahlaba uhlaba buhlungu njengomhlaba inhliziyo girl vele uyayifraya ngawasan grand please saluhamba inhliziyo girl vele uyayifraya ngawasan grand please saluhamba
kona ntombazane unangata babo wayefuna inhliziyo wayewena the soul wayefula buhlungu and the snow njenjeyakaba ntombazane uyingo. Vamos por este deseo, yo te la meto. Yo ya comparto más al vivo. Vamos por este deseo, yo te la meto.
Lomntwana ungikhoba amathambo ngidida ngekhanda usungenza umampara sengathi manje ziyarara ngiphenduka uhlanya sengihlalela ukukhala ya bathi uzongilahla wavele wangilahla wangiphendula ilahle kuba mnyama ebuseni benkaba jabula nondaba bathi ziyakhala lo mntwana vele uyinkosi kwaphenduka idlozi ngakhumbula idlonti ya ufulathele dlozi lengane ngiyayithanda mara isakhanye ya uyabhala uyacisha ufone ukungicisha manje usuyanginya bathi ngibambelele ngeke ngikhona emini ngayiyekelela
abajijathi kimi power. Kodwa mna girl ngiyakhala iqinisa umtsholo ukuthi yahlaba uhlaba buhlungu njengomhlaba inhliziyo girl vele uyayifraya ngawasan grand please saluhamba inhliziyo girl vele uyayifraya ngawasan grand please saluhamba
kona ntombazane unangata babo wayefuna inhliziyo wayewena the soul wayefula buhlungu and the snow njenjeyakaba ntombazane uyingo. Vamos por este deseo, yo te la meto. Yo ya comparto más al vivo. Vamos por este deseo, yo te la meto. Yo ya comparto más al vivo.
It's fortune, it's fortune. It's fortune, gang boy.